la khotso mamedi sentse ke kene sentse ke kokotile ra dumedisa khotsong hore se Jesu Kriste. Mamedi letsatsi la labobedi metsotsong e le shome hantle ka mora hora le shome le motso o le mong kgweding e kgolo ena ya Pherekgong ao letsatsi le hora ke lona nako eno sentse re kopane di 19 tsa Pherekgong letsatsi lena la di 19 Pherekgong che e ka ba ditaba dintse di a joang ho lona mono re le boha botle ba re tsuseng ka madingwadingwane bo bontate ML Plaza jwalo ba ne ba tla jwalo ba theoha ao ke lenaneo la rona ke radio ena ya rona ya Makatholika, the only radio Catholic station in Southern Africa, Radio Veritas, which bring the good news for a change. Ka lebitso ke Mohotlo Masalwane re hasa ka maqhubu a medium wave 576 wa re fumana le hona DSTV 870 ka o tla lona mo di computer re mona wa www.radioveritas.co.za. ao ke lenaneo la rona lena mantaha o molomo le labobedi le leng le le leng mantaha le labobedi le leng le 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 leng hora e le leshome le motso o le mong ho fihlela ka hora leshome le metso e mebedi ke nna le lona. A re ke re buleng se fela he kapa re buleng re fiele mabala bana beso jwale ka letatla re tatla re tshorisa mona re ke re fiele mabala ka se fela se re sibinelwang ke Springs Orchestra ha ba re All on That on Earth Do Dwell.
lose track of what the Lord is doing with ourselves on the inside, we will also lose track of what the Lord is doing on the outside. I think there's two things wrong with the church today. One is, we don't really realize who Jesus is. We have it all in words, we have it all written down, and we're grand what we write, but we don't realize who Jesus really is, and therefore we don't realize who we are in Christ. As soon as we wake up to realize that we are the body of Christ and that we have the Holy Spirit dwelling in us, that we are the temple of God, it's going to revolutionize our lives.
Hi, I'm Father Jerry Brown from the Diocese of Port Elizabeth. Thank you for listening to Radio Veritas, the good news for a change.
Medium Wave 576 for your Catholic fix.
Ake mmamedi le nane o la rona ke letsimeng ka lebitso ke mohotlo masalwane wa tswa ke re pele re kena ditabeng tsa rona monana wa tswa gona le dipampiri tse beileng pele ka mona check nna ke dinkileng re nke ke di fitise hleng tata Mal Blaza wa tswa wa re kopor ditaba tsa re ke re di bale ho thu mona ya pele. The parish of Holy Family in Spreadview is having a new year spiritual revival for 2016. You are invited. Date, 30th January 2016. Time, from 8 p.m. to 5 p.m. I think 5 a.m. Main celebrants, Father Smilo Mkati and Father Teboho Matsike. Program, opening prayer, praise and worship, and penitential rite, stroke examination of conscience, confession. While confessions are listened, scripture text will be shared by few members of the church, history of Mary, the Mother of God, blessing of the candles. Then we proceed to the grotto with our candles lit while singing the Marian hymns. At the grotto, songs of Our Lady will be sung, and an explanation of who Mary is, our mother Jesus. Recite the rosary with your candles lit. After that, we proceed back into the church, sing Marian hymns. Then, Eucharist celebration will resume, healing within Mass, and with exposition and Blessed Sacrament and benediction. Bring your own white candle. For more information, contact Father Teboho Matsike. His number is 079-884-8708. La mengwa he kofela, tsebeletsong ena e tla bang teng ka di 30 tsa kgwedi ena mane parishing ya Holy Family Spreadview. Ya bobedi ke ena on the 29th from 6:30 to 17:40 Eucharistic celebration. Tswarelo. From 16:30, tswarelo ke balele jwalo. From 16:30 to 17:30 Eucharistic celebration. From 17:30 to 18:30 Holy Mass by Father Patrick Mpepo, and theme the Holy Eucharist, the sacrifice of Christ and our sacrifice. From 20 to 6 a.m. Vigil Mass for youth and young adults. Theme, blessed are the merciful, for they shall receive mercy. On the 30th January 2016, again from 16 hours to 17 hours, teaching and sharing on Eucharistic adoration. 17 hours to 19 hours, Holy Mass by Father Karabo Baloyi. Theme, Holy Eucharist and Care of Children. Again, from 19 hours to 20, Eucharistic adoration. On the 31st of January 2016, 8 o'clock will be Holy Rosary. And 8:30 concluding and thanksgiving mass by Father John Shand. Ke ditsebiso tseno le amengwa he mono ke Father ke bona mona go ngotswe mona ka di 30th ke bona ntseleng tshetso pele ke cathedral, I think ke cathedral, oh yes, ke ditshwere upside down mona ke cathedral of the Sacred Heart in Pretoria, which invites all of you. Yes, kidi tibisi o kidi kinkiri o wana rakidi bale hantle. So cathedral ya Pretoria, it's inviting all. It is Eucharistic Congress. Batle wana le Eucharistic Congress from the 26th to the 31st January. Theme: Christ in you, our hope of our glory. Now from the 26th to the 31st. Ya yona kgwedi ena ya January le a mengwa mane cathedrale ya Pretoria batle ba tshwere the Eucharistic Congress. Ka di 26, opening mass by Father Karabo Baloyi, theme Christ in you, the hope of glory. Evening program ka lona letsatsi leno 17 hours tla ba the rosary, 17:30 to 18:30 holy mass, 18:30 to 9:00 it'll be praise and worship. From 19 hours to 20-30 hours, teaching, testimony, Eucharistic adoration. 27 January, Christ in You, the Hope of Families and Marriage by Father Thabiso Ledwaba. On the 28th January, Christ in You, the Hope of the Sick and Aged, Suffering, Mass of Healing and Anointing of the Sick by Father Boitumelo Molefe. 10th at 10 o'clock to 12 o'clock, Mass of the Healing, Mass of the Healing and Eucharistic Healing by Father Karabo Baloyi. And it's all up in Mona Kitabaka 29, Kadi 29 here. The theme will be Healing Power of the Eucharist. And then on the 30th, Itaba, teaching and sharing on Eucharistic adoration. So banabeso ke di tsebiso kitse no he cathedral ya remema kamane from the 26th to the 31st. Cathedral ya Pretoria ina eritsibang haholo e bitswang Sacred Heart Cathedral. Le Father Monica Gas Pride View le te mono re amengwa ka di 30 tsa na kgwedi ena from 8 o'clock to 5 a.m. le bona mono ba tle ba na le ba bitsa New Year Spiritual Revival mono te betsa meswa ke Father Smilo Mkati le Father Tebogo Matseke. A re ke re kgefutseng anyane re ke re mameleng se fela he ka mora ditsebiso tsena tse monate re ke re keneng Sweetheart of Jesus e re binelang ke the Galway Singers.
Sweetheart of Jesus.
momamedi ya ratehang ke sefela se monate se re sebinetseng ke Sweetheart of Jesus. Ka jeno ke kgathaditswe ke evangeli ya ka jeno ena e renkileng ya ka jeno e tlang ho mareka kgaolo ya bobedi temana ya 23 ho isa ho 28. Mark chapter 2 verses 23 to 28. Jesu mona o bua ka sabata. Sabata e sa etsetswang rona kapa motho ha etsetswa sabata ke rona re entseng sabata. Wa bona ke buiswa ke taba ena hobane ba farisi ba ne ba itshwarella le go se batle ho etsa dintho tse lukileng ka lebaka la molao ore re sa thijilwe ke molao ore. Ke hopola ka nako engwe ke story se nkileng ka se utlwa bana beso e metsotso e mashuma mabedi a metso e supileng ka morao ra leshome le motso le mong ka lebitso ke mohlo Matselwane. Ke batla ho matha ka sehlo sena ke bua ka molao le botho. Me ke itshitlehile ka patabeng ena ka hodima taba ya ho nahana le seo molao o leng sona. Ke batla ho nka mohlala, ho tea mohlala ha re tsamaya seterateng mona re na le melao e re tsamaisang e re controlang ke bue ka bakganni ba dikoloi. Roboto ha ile rete wa tswa ke tlamela re ke eme. Ha ile khubedu ke tlamela re tshe ha ile rete e utlwa banna ba iso se soto kopanya dipuo. Ha ile khubedu ile rete when the robot is red ha robot e re ema stop. Ha ile green e re feta. Jwale kore ke batla go tata beng ena e re ha roboto jwale wa utlwa ke bua ka kelello le molao ho nahana. Reason and law. Molao o beuwe ke ona roboto e red ema. Roboto ke ena e re green feta. Ka nako ena o dumelletsweng re feta gobane re latela melao ena e beilweng e re nagana which are universal laws. Ebile ga re fapanye ga o tswa mona o ntse o bona green e tshwere o tsamaya red e tshwere ema. Ebe ka nako ena roboto e go buletseng ebe basic eno ya feta kapa tracka kapa eng fela an obstruction. Lebitsong la molao ke nnete o buletse gore feta. Fela ke ena ntho jwale se le ka pele ga o mona o tlo etsa jwang. O na le kelello o tlamehile ka nako jwale o sebedise kelello ya gago. O sebedise kelello ya gago. Ke tla gape ka taba e nngwe ya molao gobane motlhomo eno o tla re e tlakile ke tla ema gobane roboto ke ena truck ke ena e sentse e feta e skipile roboto. Ee gobane jwale ga o ka feta mona o tlo tlhagisa kotsi go tlo swa batho. Go na le story se seng se nkileng ka se utlwa. Nakong tsane tse thata tsa apartheid mabatswa ba sanne ba ikutlwa gore ke bona bana ba nne ba re tshwere ba ikutlwa gore ke bona ba tshwere he molao e le wa kgatello e le wa bahanya petse go le boima ka nako eno watswa rona gagolo borantsho re ne re le mmalwa fela ba nne ba na le difounu ka nako eno ya ba ngwana wa next door o thunywa ke maburu mme manyeonyeo o ne a sa mpere seaparo sa e le sontaga a itukisa ba mmiseng kamane ka next door ba tsona we me manyeonyeo ebile ha ona phone fela ebile ona le koloing ngwana rona ke yona o sa tswa chase o sa tswa thunywa ne re kopa tle o ko re thuse ka transport a re kere mo mathisetse kae espetlele me manyeonyeo are oho mola wa kereke gore o tla utlwa mmisa o halang le ka di sonta ke sa tatetse go ya kerekeng bar ka nnete mme re ya kopa a re kere ke sa tatetse go ya kerekeng gobane a ne a tshwere molao ona o reng o tla utlwa mmisa o galelang ka disonta le ka meketa molao. Bafarisi ka jeno ha re bala evangeli ena ya ka jeno e nkwang go Mateu go Mareka chapter 2 verses 23 to 26:8 e re bafarisi ga ba bona Jesu a forisa ka jalo ba botsa ha le hopole tafita lena ya ileng a re ha tshwere ke tlala a kena ka ra tempele a ya mane altareng a ja dijo tse ne di jewa ke baprista fela kore ngwane se kopa o ko founa 011-452-7115 molao le common sense molao o beilweng ke rona batho molao o lokile le se ke bela re kere ha kere ha ke batle molao molao o lokile ho tlisa order. Fela molao ha ba ne so phametse common sense ya rona bothata le bona botemono 011-452-7115 Jesu wa ba bona ba farisi And they were right, probably. Humana ba tshwere molao o ba o fueng. Wena o utlwisa eng ka taba ya molao o. Kana go ngore le ba Kriste, mohlomo re sitwa ho etsa dintho le ho etsa mesebetsi ya mohau le mesebetsi ya lerato le bitsong la molao o utlwa ke re mme o, o ne a tatetse ho ya kerekeng. A tatetse ho ya missing. That in itself it's good. O tlamehile hore o ye missing. Fela ke mo ba batla thuso ya hao. Ke tatile. Roboto ke ena e hubuletse, e green. Hey, fela ke tlamehile hore ke fete. Ka re jwale ke dumelletswe. I've got the right of way. Fela traka ke ena e fihla ya mapela hao. O tla utlwa mmitsa o halelang ka disontaga le ka mekete ya molao. O beilwe melao ena. O re ha bua Tommaso d'Aquino, Thomas Aquinas, ha bua o re motho ke sebopuwa se ebileng se na le kelello. Ha sa bua hantle o re sebopuwa se na le kelello. Homo sapiensis. Phoofolo kapa sebopuwa se na le. Mme ke ka gore leng dibopuwa tse phahameng le ho feta dibopuwa tsena tseo Modimo a kileng a di hlola hobane a re file kelello. Molao ke yona o beile. Mme ke ena ntho e o tlamehile gore o etse ka nako eo o reng ha wena Mokreste. Gobane boholo ba rona re tshwere molao o re 011-452-7115. Ke hopola o mong motho a re kerekeng ya rona ha re tlameha o fana ka madi. We cannot do blood transfusion. A ba le gore o ngwana ke yona wa tswala doctor e re e se ngwana enwa a se tlhokang gore a tla phele. O tlamehile gore a fumantshwe madi a. Rona tumelo rona le tumelo rona click ha re yetse ntweno ha re yetse ntweno ha re bala diketso tsa ba apostola ke hopola he mohlanga wa Modimo Petros mohlanga wa Modimo a bona se tshwantsho ka papono se profeto ke tla sebisa mantswana re tla utlwaneng hantle dinama di le ngata di beilwe le sile lena lena le bona hala letswa le hodimo. Ha o mohlanga wa Modimo Petros a re ha ena ke mojuta ho ha le kolobe yona ho ha ke je na ke mojuta nna ke tshwere molao ona wa rona ona Modimo a o ke manga etsentse ke di entseng ha di a phetagala ke bua ka molao ngwaneso ke bua ka molao ngwaneso molao le kelello 011-452-7115. Are ke mabeleng se fela he motlhomo ha ntse inahana ka taba ena Immaculate Mary eri binelwang ke the Galway Singers.
Thank you.
sefela se monate sa Maria Mofereko re a leboga mme ena wa Modimo ya ileng a re tswalela mora gore re ka nna le wena re tle re kgone go fumana phologo. Ha re bua ka taba tsena tsa molao, go na le ntho e nngwe bileng e tlang kelelong ya ka mona. O re o sheba rona bakeresete gagolo, o sheba rona bakeriste gagolo, o re shebisa, o re kenyetsa di-bray le jwale, o sheba mesebetsi ya rona. Ka nako bo ipotsa gore bakeriste gantlentle re rapela molao kapa re godiseile ruri ka sena se o rileng sona na? Ke tlanka dikopano tea motlhala. Ga wa kenya dikosu tse jwang-jwang-jwang, o santse o faenwa. Ga o mokeriste ke o mo sentse a founa kgotsa mo mamedirao amela lenaneo la rona la letsemeng. Tima radio tlhengwane se re tle re kgone go utlwana gantle. Wa bona mathata teng jwale. How are you, man?
Okay, Angel Father.
Oh, Angel Mother. Ke o ka re ka mokoting jwa le meke nna.
Oh, man, mokoti go na, man. Ai.
Ya.
Ba tsena di network tsena, di tla o kenya ka mokoting o sa batle.
What's King Angel Mother? Ba bontsha re tshwere star, re hashtag network. Hashtag. Angel Mother, a go tshwere style mo ho.
Eya, man. Eya,
mme, tla ka tsona ngwana eso.
Wa tseba ke eng?
Ya, mme.
Me ona o ile a lebela gore ga o thusa motho ka nako leo ya kerekeng o na tshwantse a sebedise kelelela o la tlhola o e sebedisa o na tshwantse a sebedise kelelela ya gae ke bana ba mone ke kena sekolo teng mo kileng ka sekolo a teng ka ba mokatoliki Sister Michael ena a re batho ba itentse bo Hollywood o la ba too holy a gan because ka seo sebaka le seaparo seo o ne a sa tshwanela go arisa ka tsona se tlala madi kampo se etsang o ne a etsa ketso tsa mogau ketso tsa mogau o ile a tlhole a di etsa ya ba o entse sele ka o sa etse mogau a ya nniseng a ke kgone gore ndise moo o ile a utlwa ntho e neng e bua moo
Angel Mara, a re tlwele mo mme, a re tlwele mo mme.
A re tlwele mo.
A tlwele mo mme. Thank you. A misa chance ke tswa mohau mme.
E kelello e mo mulela hore e tswa mohau, batho ba ne ba kopa mohau bona, ne chance.
That's right.
Angel Father.
Thank you, Angel Mother. Ke tswa mohau. O ile a misa ketso ya mohau e bileng e le yona thapolo e kgolo e be ka gopola mangolo a galelang lengolong la Mateu ga Jesu a re ke ne ke tlhobotse ke ne ke le tšhankaneng ke le ke le bodutu ke tlhoka dijo o ne a ba a raba re mo rena ke o bone neng o tlhobotse o lapile o le tronkong a re ga o seka wa etsetsa bana ba banyenyane. Ga o sa ka wa etsetsa bana ba banyenyane motlhomong matlhong a batho o re Angel Mother holier than thou or holier than thou or watsa ka nakong hey watsa mahlong a batho re a halalela hey motho mo fatero mo kila a gothatsa hey motlhanka wa modimo are hey bile re ba halaledi ba re kekeng ra ba ira kena le godimo ka utlwa le taba e mmakatsang o halalela jwa fela o tla tla o sitwa o kena le godimo hey motho mo mpakeng tsa rona mahlong a rona mona re a halale ke bua ka molao le common sense ke bua ka molao le common sense ha ke re molao ha wa loka o lokile. Ha ke re molao ha wa loka mo mamedi o mong ke wa sentse ke yana kgotsa mo mamedi sentse re o amohetse lenaneo la rona la letsime kgotsa kgotsa mmeme ke mankai
ke Zandile
Zandile ka moratua ke o tla ka tsona ngwane iso
o humo tlo ho thwe Jesu o ije ho hukise ba thoko tsaileng are ha to follow ha o ka pa morao a le go kotsing o ka se mo thusi na on a Sunday ka tsatsi la sabata ka pa o tla etsa hore o tumo thuse le ha le sabata ha na problem ha na phoso because
yes
sa be le mo thomo mo kotsing ene hape o mo di mo rile na o rata hore o tlo nisa o lokulugile o tsana ke o tshwenyang o tsena o sa iputisi hore na motho ke mochila ngo mora o se je yang you have to be consciously free o re o tlo o ke misa wa haela o tsena molato mo pelo ya hao
ya mezandi
e se o ka se o na ka lo na mi se mo tsena ka mo hao re tsantsa le rona re thuse our neighbors, le bana ba borona ba hlokang thuso. Le ba hlokang sa go ja. Ha bona ri a paro o mofe. Tso di dita tsana fa tsa di modimo.
That's right.
Ke
le wa mme o bua ka ketswa mo hau o bua le ntse le holo re e re la hau kena ka ra tshebeletso ka mona ka ra misa conscious o be le clear ke ka ho re na le tshebetso examination of conscious conscious o be le clear ke yona mme wa matha ke yona mme o kutu hey ka re ke mo bona o itse ka di high heel tsa haye o mathetse sia paro hore mofumadi wa kopano a mo bone mohlomo le fatere a mo bona hore ke o teng missing fela letswalo la hae le reng ke ne ke hlobotse ke ne ke lapile re shebala hantle mahlong a batho re shebala hantle mahlong a batho ke ke le fatere mono ke shapo ha ketsa he di misa mono ke ka utlwagala o re Paulus re sita go fana ka seo re senang tsona ke lo bua ka lerato ke le mohlang wa modimo ke pusha go ke hula ke ke bile ke rata ka Setswana ba re motho ke mogogi ke goga phutego e ke gogela tumelong mare nna o ke le mogogi wa yona mina lo ngongo monga meli ba khuba ngongo monga meli engum priest ngaleso sikhathi wana o le ntshwari wa kopano wana o re ka ralla pala ho e ba bang ba rona mona wa tswa o mathile ke a kereke fela o sitile hore dumelang ka ralelapa dumelang ka ralelapa ha re batlane re a nyonyana re buana hampe re lakaletsa na bobe fela mahlong a batho mona khele ke ha re shine ha re batla ha ba re lebala ke ka ho motho mo ba re o khila ra le lifung mwana beso a le lifung ho pakwa mufu bana he ra ba paka ba fubana he ra ba paka ba fubana ile ra ntse a pakwa mufu enwa the chief mourner le the sub mourner ile mbemba mufu ba amane le mufu ka kotlologo ba ra re lifung le wrong ntate na rona ka mogoba mo buang ka teng ntate se perpetual tse ba mo paka ka tsona a kwa go indonga se ya duma ona shapau tsale ke ntse na tse buang ka tsone ke bua ka molao le kelello ke bua ka molao le kelello e molao le kelello me o tatile ya kerekeng re hloka thuso ya ha e ke tatetse mmisa le tlang tshwara le bana betso roboti ke ena e green e ho buletse traka ke ya tla e feitse di roboto libitso la bana o buletse ke robo fela wa e bona ke ya tla traka e itla yema itla nkemela ha o tla ba statistic o sentse tata go watse itla go o tsa hey itla go etsa ntho hey ntho ya hypetwe metsotso go zwa le go setse e mashuma mabedi pele hora le shume le motse o le mong mohlomong ka jeno ha Kriste a bua ka molao a bua ka sabata o bua ka nna le ba bangata ba rona mona ke hopola he mong ho kelek o tle ka pano wa pere se a paro ke ntse di pushini he ho etsala jwa mme checka mo botsa go bana ke ba bona ka ofela ba ba kentse tsentswa a re ntate ke tshwere ke maoto ke tshwere ke maoto ila la qeta tshwere re lebohela botemba ila ra ke na ka kopano ha ba batla le ho tseba nna ke re tshe re lebohela botemba hao ho tleng ha hao kerekeng ke ntho e kgolo ha ke na ka kopano ya ba mofumari memetse o no ka re ke be re finana ka hore ha re tsebe di thapelo o ka re ke be re finana ka hore lentso la modimo mohlomo ha re letsebe re shebile the outside ke tona ntse tsela ngwa re tika tsona se re se latini il habito non fa il monaco the habit does not make the monk o ta diaparo tsena o bona ha le ka mogho kgabileng ka teng o bona ha le ka mogho halalelang ka teng ke bona ha le ka mogho ke halalang ka teng pela lona mahlalo na le batho hore ach nna fela e be diketso tsa ka kamora mona ke exact opposite ya sena seo ke se phatlalatsang publicly he Jesu wa khalema ka jeno Jesu wa khalema bana beso Jesu wa khalema ka mangolo ka mareka ka jeno gaolong ena ya bobedi Temana 23:28 mohlomong bo farisi buikaketse bukae ho rona Jesu o re sabata ha eletswa motho ibile motho ha etsetswa sabata tshwarelo motho ha etsetswa sabata Thomas D'Aquino u bua ka rationale mo mamedi o monke o sentse a kena kgotsa mamedi ra o amela lenane la rona la letsemeng
hello ntate
le kae mme mme ke mang
ke le Veronica
mme Veronica mme Veronica o tla ka mme
ka spring
okay mme tla ka tsona mme Veronica
yeah bonamo
ya utla o reng everything wa itse hona le ba kerekang ka satata so one time okay hona le lifuraya mo lifu la bona ka sontaga itse what it's a sacrifice okay ya no ubulali ene itsone sande nak ba ke ya kereke so my conscience was clear. I said, no, I'm not going to the unveiling. I'm going to church. If I tell someone, this is not Kapa, this is me. I want to go to the house of the house. And I don't know if I can tell her, Bona, how her in Tosaron, they can't sacrifice. But when it's ours, I mean, it's them. We need to sacrifice.
Yeah, I don't know if I can tell her, let's all know how long I'm going. That's good. Re le bohemme. Re bua ka ketswa mo ha o meketso tsa lerato ho pata ba fu the acts of mercy. Ibile ask ben ra bua ka dikereketse ding humana re bua ka borona mona. Re bua ka borona mona ha re tlotla sezo qhega amanya mabandla. Sikhuluma ngathi ngoba u Jesu ayikhuluma nawe nami futhi. Sikhuluma ngomthetho, sikhuluma futhi nangingqondo ukusebenzisa inqondo yakho. Akisekela amanya mabandla. Wawuthini unembeza wakho? Hey, ngakhumbula omunye umama wakumbhishopikazi. Ebona umbhishopi. Wambuza umbhishopi wethu athi, we, no, njengoba nami sengumbhishopikazi kanje, ngiyosinda yini na? Hawasho-ke umbhishopi wethu, wathi uthini unembeza wakho? Letswalo la gao le reng? Tse ding tsa go pata bafu ke ketswa lerato, re tlameile. Bafu ba sito ikisa mabitleng. Tlameile re ba etse ke ketswa lerato, o tsewa batho bano ba tlhokagaletsweng. O tlo ba tshidisa o bana o le teng mono. Fela ke bua ka taba ya molao le common sense bana beso. Ke a leboga mme o tlitse ka taba conscious. What does your conscience say? Gobane ke e nngwe e tlatlang e tlalosa sebe ka tikisimane e katolika ha e tlalosa seo sebe e leng sona ka kutlwisiso e feleletseng le makutlo le tsohle o bo decide ona o etsa ntho o hanana le sena seo letswalo la gao le o galemelelang sona a re ke dvinese fela all the love of my Lord is the essence. Lord is the essence. O bona jale ke ntho tsa teng mono jale ke ntho tsa teng. From his presence and his touch was gentle like a silence. Mohlomo bana beso ka jena ha re utlwa ka tabena molao re ke re morana modimo re kile ra o sitela re kile ra turn away from your love and your presence, but your gentle mercy is gentle. Ao khotso mamedi kena re amohela
ana fa le kae
ra pila le kae make me mang
ke thili ka
a thili ja hutla ja hutla ya di lane tsa rona ka ra di tlhantle fa ka hutla
mme okay okay
yeah
mala wandi rat ar o tan thata jang o tan pur o kwala go rata motho magitswe na gago o mona e le go ne me o tsala o tla jang re la mbrele re tso akula akula abe re o ya ke ebe re o ya ke ke ka ne ene mbrele re tso ke tshedi o tshitile gore ebe ene mwagika le o.
Thank you, Metili. Thank you, Metili. O tla nrata jang o sa rate mogaeno wa tswa bana beso ha ke se ke dihela ditaba tsa ka bana beso molao o lukile ha holo rona ma katolika rena le dintho tse ngata tse re ithorisang ka tsona rena le dintho tse ngata fela melao ena e rena le nyona ha e sa re atametse ho modimo ha e sa re etse betere e useless melao eno o tla uta motho mong a le worried wa tswa rona ma katolika he ha le tla tshepe bona le bona lane la nyeo ha ke khumama ka kerekeng mohlomong re tlamele re ke re khumamalaneng mohlomong la start genuflecting with towards each other ere ha ke go bona kene mona ke ke go khumamela ke bona o entse ka setshwantsho le sepepa sa morena modimo ka ra kereke re tshwere melao ena ya kereke re otlologile fela re a sebana re etsana hampe re etselantsa diketso re buelana mashano Jesu a re kgalema ka jeno ee mareka ke morata ka marata mareka go bane re tshwana a boletse ha tswela pele le mabitla a shebagalang a le maatle ka godimo fela ka tlase mono ke dibodu le tsotlhe tse etsagalang ka mono ka ntle ga mo bona letlapa le beilweng bona tombstone ne ntle jwang le epolole lebitla leno o tla bona go tla tswaeng ka mono ka jeno re kgothatswa ka taba ena ya molao molao o beile odimo a common sense mme common sense ya rona ke yone e katlang e re pholosa rata wa heno jwale ga o ithata di lokile dintho tsena fela di sa di atametse pela morena modimo go thusang re tla tshwana jwale ka paulose a ngwalela bakorinte a bua ka lerato a re re tla tshwana le lekopokopo le etsang le rata fela le sa re letse ngwaneso ke rata re ka mantshwana ke re modimo a ka re thuse a re thuse gore dikelelelo tsa rona ka dinako tsotlhe di etse tse lokileng dikelelelo tsotlhe tsa rona le menagano ya rona re kere re morena modimo thuto ya rona metsamao ya rona ke go sebeletsa wena fela ka lebitso ke motlhomaselwane lenaneo la rona ke letsemeng mme gona jalo go tlo kena holy hour e tla ba fara Ronnie Harold ka mora mono e be soft option e be changing gear yela bana beso mananeo a Radio Veritas which bring the good news for a change a karetse gantle wena a founen le wena a nantseng a re mametse re a leboa kenny re a leboa ngwaneso gore be santse o tshwere di-button mono o di etsa jalo re tla tswa jalo ka sefela re ke re re Maria Moveriko Hail Queen of Heaven re ebinelwa ke the classic religious ma modimo ya ileng a etsa thata modimo o ka re ka mofutsa ra tshwana le yena Maria Moveriko re rapelle go dipalelo tsa rona di tle re tshwane le tsa Jesu Christ. Pray for us, Holy Mother of God, that you may be worthy promise of Christ.